Moko
Bona mimi sijui ni nani nisijui. Umenipa nini kidawa? Kila nachofanya ni sawa. Akipandi chakula muda wa kula yani mpaka unilishe. Usiku usingizi sina mpaka ulale wewe. Una uzuri wa sura na iyo chura ufundi usizidishe. We ni size yangu kinatwaenda na wewe. You be there for me my baby, I'll be there for you my baby. Baby, wewe ni wangu. Ukicheka mashavu vishimo, mtamu mpaka kisigino. We no mami love, weno mamilo. Mapezi ya yane kipimo, mina wewe tu kuchitino. Shadondosha wino, shadondosha wino. Only you.
Mungu anachora, Mungu anayakatakata maumbo. Mungu anafumba, Mola kakujazajaza nyamalundo. Sindoma, sikokoto, vimacho vyako changarawe. Mwili homa na isi arosto, tuanze kula ndo tunawe. Maichioma, maitototo, kinumwagia sanda kalawe. Sodoma na uona moto, ukibiduka para nawe.
Mwarubaini ni dawa ya tumbo, sichanganye na sukari.
Oh, na sukari.
Nimebaini penzi ni fumbo, si maandishi ya daftari.
Ukicheka mashavu vishimo, mtamu paka kisigino. We no mamilo, we no mamilo. Mapenzi haya na kipimo, mina wewe tu kuchitino. Shadondosha wino, shadondosha wino.
Only you,
only you,
only you.